menuna, nanya menuna, nikona mai wangu, tuna enjoy maisha.
Ishu, ishu, nyota.
Cause you're my queen, I'm your king of us. Baby, don't skiza hizo takataka.